in my head. MS boy.
Never on the beat.
Axel.
Wewe nikinanda, naona sauti nzuri. Chingo livo panda, wala hauna kibiri. Aisha honga honga, na wakasubiri. Wala hawakujua asali wanaitia shubiri. Baby, usini ache chonde chonde. Mimi na wewe, tuwe kama mlevi na pombe. Ukini acha, nitakuwa mie unyonge. Chupa moja ya soda, maji yake wepi ya oga. Kelele za konda, kanyana dasi mpi uoga. Acha 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 waonge. Acha 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 waonge. When you leave a basikeri, usi ukate mnyololo. Moyo wangu chakubali, hayako sauti nyololo. Wanataka kutukumbusha ya nyuma, wambie nitasahau. Baby, usini ache chonde chonde. Mimi na wewe, tuwe kama mlevi na pombe. Ukini acha, nitakuwa mie unyonge. Chupa moja ya soda, maji yake wepi ya oga. Kelele za konda, kanyana kasi mpi uoga. Acha 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 waonge. Acha acha